Omusumba wa saza lekeleza katolike liye Masaka Bishop Sivoyo Jumba alaje ni davaza doko kule chisoboka okwe wayo kusomesa abaana baabwe ateno okubakuliza mu mpisa okusobola okuzimba ekereziya ebitundu gye bava n'eggwanga lyonna okutwalize ewamu. Omusumba abadde akulembeddemu ekitambiro kya Mr. Ebale Kaliisi z'omu disitulikiti y'e Kyotera mu kuziika omugenzi Philomena Nantale eyafiiridde ku myaka 99 egy'obukulu ng'abadde maama wa ssenkulu wa Radio Buddo Dr. Segawa Ronald Jagenda. Omusumba asiimye omugenzi olw'omulimu gwe yakola ogw'okukuza abaana ate n'okubaweerera era n'abeebaza omulimu gwe bakoze okuzimba ekereziya n'ekitundu gye bava okuzimba Uganda n'okulwana okukwata ku by'obulamu bw'abantu abali mu bwetaavu.
Mukadde ono yafaabiira ng'omukazi n'ayagala abaana be babeere bulungi, simanyi olwomu n'akinyumya naye kasitowa kiŋŋamu n'afumba n'ekuka zito sente zirabike atereza aba tyagaba mugambe nti kale tubeere wano mubwavu besiimye abaavu atandikira wa eyo sira esoni enkulu nnyo omutima omulongoofu neweesanga nga naawe ozaaliddwa kubanga alina omutima omulongoofu. Tusitirebuka tubeere bavumu twesiga obulabirizi bwa Katonda ajja kutuyamba ate mukadde waffe ono ng'obubonero bwe tumulaze nti ekkatalaali alikoze ati 99 oba okyalindayoki agende mirembe ayi mukama mwekyumula ekitaggwawo kimwakire atebenkere mirembe ate baalese eno abaana n'abazzukulu n'ab'emiriraano bonna babadde atambula nabo omukama abakubagize.
Ku lwaba mulekwa Dr. Segawa Jagenda n'omuyambi w'omubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka Katumba Segawa basiimye ababa beereddewo naddala mu kaseera ak'okusoomoozebwa ke balimu era ne beebaza omugenzi olw'ensigo gye yabasigamu nga beeyamye okusigala nga batambulira mu kkubo lye yabalaga.
Maama abadde mukazi naye ng'olumu mbuusabuusa nga determination gy'alina n'abasajja tetugirina yasalawo n'agamba nti wano ye era atuba nti nze wano nze nsembyeyo obutasoma. Maama abadde tiyasoma naye luga nga kimuluma nze wano nze nsembyeyo obutakola ki era ng'oyagala omwana asome nga akutawaanya ng'omuleeta onamala wiiki alina okusoma determination. Maama abadde mwesigwa nga babagambye yeewolanga ssente yakola ku ndagaano ali tiyali azaamaanya muntu kuno kizibu nnyo okusanga amaka maama weteewateewola ssente yali azaamaanya tiyakola ku ndagaano naye ffe n'endagaano ze tukoze emisana tuzeegaana oba ne tuzikuutiriza tumuyigiddeko obwesigwa mutusabire tukole kimu tusuubira mutusabire tugumire mu kukkiriza tukkirize mu ddiini n'olwekyo tujja kutuukiriza ekyo nga tugendedde mu ssaala. Mugenzi omwoyo gw'omugenzi maama Philomena Nantale mukama agulamuze ekisa mukama abeere nabo.
Omukolo guno ogw'okuwerekera omugenzi gwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti eya wakati babadde bakulembeddwamu eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi, minisita omubeezi wa microfinance Haji Kyeyune Haruna Kasolo, ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, abakungu okuva mu minisitule ez'enjawulo n'abalala. Kuno nno kubaddeko n'abakungu okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ey'Emmengo nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule. Ku lwa gavumenti ya Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule asiimye omugenzi olw'empisa ze yasiga mu baana.
Wakusooka okwebaza abaana ali abibudde maama waffe ebiseera byamaze nga eka okusinga ennyo tuwulidde ebigambo ebirungi ebiva mu kukuza abaana kubanga ebintu byonna byetwoloolese nti maama tetuyinzaga nti teyasoma kubanga bw'aba teyasoma teyandyagadde kusoma kitegeeza nti kusoma kwe amagezi yali agalina naye teyagenda mu ssomero ate kwongerako naye ng'abaana bekyabakoledde kyekyo kisaanidde fenna basigadde okuba nti
kuwa gavumenti ya wakati minister era omubaka omulondo wa disitulikiti y'e Kyotera Haji Kyeyune Haruna Kasolo ategeezezza nti n'abaana bazaala babeenyumirizaamu nnyo nga bo bannabyabufuzi kubanga babayambye nnyo okubatabaganya mu Kyotera ate n'ebbendobendo lino ery'e Masaka.
Naye mmanyi ensiko gy'asize egenda kubbulukira mu baana ne mu bazzukulu ne mu bazzukulu. Twebaza Mukama Katonda olw'ekirabo ky'obulamu n'ebyasobodde omukozesa mu bbanga ery'emyaka 99. Twebaza Mukama Katonda kubanga nze nammwe situmanyiddeeko ddala emyaka egyo kubanga tunagiweza naye twebaza Mukama Katonda kubanga myaka 99 nga tuzuuliddwamu sukaali wadde entunnunsi